Nini kuyanjire bebe, kukufenja bebe, kurigiri bebe, ndoma na kukwimbia bebe, yari nigi na konyabe, nikungani songe, kurende kwinto limwe. Nimbuira, nimbuira, wanyanja nini nambani kondyo gisumbwa. Nimbuira, nimbuira, na mwalangi wako namba mamo gipodwa. Kwanza nmushukuru Mungu, na kufafye bebe, paka nina gona ngulomba mamo tege ya lafu. Ntumo gofa mtu, wendo haya luku, wendo vona vongyo mufe ya inani kuku. Chuvingi na gune dunio, nge. Ila nago yanje bebe, bewa nyanje nene, nigu yanje khe na khe ginako. Nini nigu yanjire, hata mamu khaya yele nini na mwile. Nigu indire vonge na vifenja bigu manye, angu faurende uje mama nigu khane. Linake mama mpugu yanja umomo ni waheka mwanya mapozi uvanja udwa shule musingi na uyanje wimwene Oliva very simple umaya wina dimpo mama pea kiko na nasa kununi mbo
me have a true love baby kwako nisha data you give me sweet love kona vibe la kushanta nyamkali umenifanya nime data toka manta nimekuja ka apollo na afande toka janta Misi gani baby gali yuka guda Mambo zina kuenda staki kucheki ata muda Nimekuwa kama good boy mambo za ushuda Njo seti ata mapenzi mama ije kaguda Beautiful ya lafu mtoto wa kinyakuru Menifungua mimateka nimetoka toka huru Menifanya minangara minangara kama nuru Anything miga give you na staki kukufuru you see Najua kwenye love yako mama nime note Mefanya nime data nime pagawa nime float Mami
Nini kuyanjire bebe, kukufenja bebe Kurigiri bebe, njoma na kukwimbia bebe Yari nigi na konyabe, nikungani songe Kurende kwinto limwe Nimbuira, nimbuira Wanyanja nini nambani kondyo gisumbwa Nimbuira, nimbuira Na mwalangi wako namba mamo gipodwa
Are niso gudo funguwa nkwane no wane mama Niture ndotani wala ntikeri ne madrama Niwanjire Oliva, tajiri kujohira Kunuveve nafika, ujo ntenda njozi kwa
Kwako nimepagawa nimedata mama Nazidi tuku aso nikigyanga na nja Izo story za mawaki mambo za kimbanga Achana nao wa shamba
Achana nao wa shamba
Iwe suki ya twisti namba viva So kunone ye ino wapitiliza Hata lina negura neoliva Ne ukhari mama urendanga miujiza
Iwe suki ya twisti namba viva
Nini
kuyanjire bebe, kukufenja bebe Kurigiri bebe, ndoma na kukwimbia bebe Yari nigi na konyabe, nikungani songe Kurende kwinto limwe Nimbuira, nimbuira Wanyanja nini nambani kondyo gisumbwa Nimbuira, nimbuira Na mwalangi wako namba mamo gipodwa
Nyamkali umenifanya nime data toka manta Nimekuja ka Apollo na apate toka janta Grace